It's me on the band. It's me on the band. Choosing the beat.
Nisikilize kwa makini, na kupenda masikini. Usiwasikiza wale wahuni, watatuweka taabani. Maisha ya hapa kijijini, mimi yamenifika kooni. Ebu niende mjini, na nyimbo tamu nitakuni. Siku moja ntarejea. Siku moja ntarejea. Kuwe jua, kuwe mvua. Najue wani tutapepea. Najue wani tutapepea, pea, pea.
It's my time to go, to go away. Nikasake mali, acha kama ni mbali. And I'll be back before you know it. Machozi nitakufutia, penye ni hapa na njia.
Mpenzi, mpenzi,
njia ipo penye ni. Simulia heri uvutwa na subira. Jambile cho waenga au wakukosea. Oh, 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 you better be sure you are a conqueror. In your heart you should conquer to prosper. You better be sure, cause I am so sure. Better be sure you a survivor. In your heart you should conquer to prosper. You better be sure, cause you make me so sure.
Yelelelelele mama, penye ni hapa na njia. Safari chafunga mujini, na kwenda kutafuta male. Uwe na njia ikajitokeza, usikate tambale.
It's my time to go, to go away. Nikasake mali, acha kama ni mbali. And I'll be back before you know it. Machozi nitakufutia, penye ni hapa na njia. 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 Penye ni hapa na njia.
Panangia.